kuhusu mchongo kubisha. Oh. Wacha kabisa. Oh. Oh, oh, oh. Muda zoni apa. Wow. Mariki, 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 mwana, achunga mambo yako Mariki unafanya. Tufesi, tufesi, kama unarana mbwana, mwaga pesa peshi ukiere asana.
Wana mreni, kutonga satonga seyo michezo samani. Epuka kwa hiviko, kacheko na tirani.
Mwesako, tambo tu, chapuruga muda wangu. Kitambo tu, chachanganya kiri yangu. Kitambo tu, nishachekwa na wanangu. Kitambo tu, nishatega mingo zangu.
Kumbe haina ushawe, kwa wachumba. Ushawe wachumba, nunda ni mafumba. Haina ushawe, kwa wachumba. Ushawe wachumba, nunda ni ndoma nani. Kwa nipa benzi kampa pesa, ipenzi kampa noti. Pensin campa pesa, e pensin doma nali pone pa pensin campa pesa, e pensin campa noti, e pensin campa pesa, e pensin.
Wanamani, kutongoza tongoza ayo mambo zamani. Heshima kushimika tukibunda fukoni. Wa kama unabisha muulize bwana Jordani. Oh, oh, oh.
Doma nali pone pa pensin campa pesa, e pensin campa noti. He pensin campa pesa, he pensin doma nari pone pa pensin campa pesa, he pensin campa noti, he pensin campa pesa, he pensin campa noti.
Tu fasi babamu,
si de wash.
No lo meshi to logo, si bisha mtoto mdogo. Watoto ni wadogo.
Oya watoto, yani watoto wadogo, watuchu. Wadochu kama sushu, yani watoto. Hey watoto wadogo, wadochu. Hey wadochu kama sushu.
Shaksi sela, mdambesh. Chapu Montana, mdambesh.
Jordani wa utawara,
mdambesh. Ilijoma nikio na malike kisu. Kumba na we upo, koba kifrea. Uwacha kabisa, summertime. Chunga sana, na diamond commander. Ruka show, msewa show.
Baba Sara, nasugi mare. Ware, ware pare.
Baba Willie, nam soldado of your feet. Captain Mampush, champion Mido. Neko di Souza, mjomba show me. Majojo, Nazunda Khan, na manager.
Anakusalimia sana Omari bara machete. Uweka weka tuweke. Wari wembeshi warike. Watoto wapunguze mapepe. Watoto ni wadogo. Watoto vidali afu mambo ipo huku.